ee aadmayo waliba kuma tahay dhalinyarada ku nool magaalada Baydhabo walna ka baratay ka barbaartay aadana ku sugan ee waliba jiray dhalinyarageega magaalada Baydhabo gaar ahaan kaamate oo haysana fursado shaqo iyo fursado walbarasho ee arantaas ay ka dhalinyar ahaan ee may ku erelaytay
ida ma santa atara sadib la socota dhalinyarada konfurka ee Soomaaliya gaar ahaan urmeentiigna markaas siilin dhirigii fadhi dhalinyarada deegaanka oo hor maray fadhi walbarashadii sadib la socota kaaman badan ayaa geeg walbarashad ku soo bii gaar ahaan oo qaar kumida dhalinyarada ku soo biyan urur badan ku jiraan deegaanka oo noo hormuudigana ku soo biyan taas oo ka dhirigii oo si dhalinyarada walan barafay salaamada may soo binayeen dalad macallimiin ayaa soo binay oo naga taagalnay dhalinyarada intii oo wala baran dadka ka amku wala barashada haysan oo iska jiraan kuri iyo gabdhan iska jiraan salaamada saas dartii may naga taagalnay intii dadka oo masaakinta ka amku ka noolan wala barashada aboodna in isku bi korna sabeesi weyn la ka dhis marka la hadhay isku dib may soo biyaana iskooladka oo nidaamiga ku jiraa magaalada Baydhabo ya kiiraana may ku asaana intii scholarship isku wala barashada siyan ama qaar kumid oo dibno qaar kumid inay baa nutrition baseline ka dhigan ila ma siin iskuulad badan oo aqbalan waana barnaamij kasta mid baa ka guuleysan ila ma sant
dhalinyaro may jirtee shaqalaan sida horeykin shayn wal barashalaan halkanka oo wili in jarna urramadaasay booqdan kaamatees iyo kunoolin markaas fursado oo noocaas oo kale siin helan dhalinyarada may siin gudboon dhalinyarada shaqaato ama wal barashahaato dhalinyarada oo ma jirana ilaa 19 sano jir oo in sheegan iniyo iskoolad lama diirin ruudna awoodi waayeen qarash ahaan i dhibaatooyin kale lagu doonaa
sadib la socota sadib ogtay oo may ku shaqeynay salaamada diniga caawimaad idan ku shaqeynay sadib ogtay gudoomiyuhu waa urur la raacayo community oo ku shaqeeyo si dhanyarada walbarashlaantaysta dhanyarada mid raay shaqlaantaysta dadka mid raay oo xanuunsan oo baahan inta la caawi ama istaala referral la soo bi ama xanuunsan xanuunsan oo lagu gudo karo kaamka ka jiran sidii walan goob fadhi walbada ka dhalan salaamada hay'ad badan jiran oo una la hadalnay oo iyo ku shaqeeyeen sidii oo dhalinyaradaas shaqo abuur ka soo biifay sidii blog dumar dhaw may magaalada Baydhabo shaqalan soo biyeeyeen urur la raaw bay women association gabdhaha la raaw may la soo bi ilaa shan ganacsi yelan abuur heedo deegaanka qaar ka mid ah abuur ida kama siin wadidan kama hanagaana marka salaamada marka dadaalkaas iyo juhdigaas idan wadna dhalinyaradaas shaqalan ka abuur fadi ama qalab ganacsi oo iyo ka shaqeysan lan ka soo biifay masduukaan lan ka furfadi marka dadaalkaas ay ida badan deegaanka wadan oo in ciidan dhir giliyaan
qaamaysha in fudaysan dhinig wal barashada maadaama meel ka jiraan hobbies in iskoola jeetan wali ba jiraana buugaag iyo walkala iyo walka baradan arantaas ay ku lokaaladaasan
ila ma haba horta leen shaqeey habkamay baa wacyi gelin dad ka tirtay wacyi gelintii wal baradan dadkii barshay wacyiga ma aamin simad wal barada koro qof oo kaam ka jira wal barada koro markoo mi ku shaqeeyna horta wacyi gelinta intii qof iska dadaala oo su'aalada hammi iska ka barada salaamada qofkama ila raayseeda qaramay baa hal hariireena misme jira wala cluster meeting ama kulmo oo heedada kulmo caafimaadka wax barashada humanitarian ka caawimaad dadka la caawiyo marka may dhiyaaseeda qaratina niir oo mi raayse fadaantii dadka soo noqon marka samay soo biyan dadkii una tir koobna masjidisti una diyaarin masdalka tababarkan oo soo biyan dadkii macallimiinta una hayni yaki hiraan sadartii marka dad koobn ya tababare mel raayis shaqo abuurna la soo biyan